nataka kupe yote yote mpenzi. Atwende bara, atwende pwani mpenzi. Alafu baby, tulewe kidogo. Sunajua kankizidisha nanzisha zogo. Nanapenda udeke deke, twende Pemba tufika di chake chake. Kute kenye ucheke cheke, kamutoto napenda udeke deke.
Shazam.
Tudondoshe mito, tuzivunje chaga. Minapenda unavyo limwaga. Ukisakata unolo nimeavaga. Ausi nipe nusu, nipe yote sunataka ntekete. Yani tutoe bariki, tueke joto, nataka nkupepe. Nanapenda udeke deke, tuende Pemba tufika di chake chake. Kute kenye ucheke cheke, kamutoto napenda kuteke deke. Nanapenda udeke deke, tuende Pemba tufika di chake chake. Kute kenye ucheke cheke, kamutoto napenda kuteke deke.
Shazam.
Bezi lako kina, akina kilefwe.